www.burapray.com.
Tupo gang gang. Wapo. Hey, machis kibao. Zinawaka. Wazee wa ground. Wasogeza kiredio karibu hapo. Achotea chotea kunituashe moto. Hey, tunakura upepo wa bahari. Okay. One test mic.
Hacheko ni rundo.
Naanza kama nimevurugwa, kama nimedata. Wamenipa beat cheki nina boy baka. Umsitu wa vina, wamevamia chaka. Ipo na wanaku tunachoma zinawaka. Kama una story kakimia, upo utawala wetu watu wazima. Atuchekeshi tumenuna, kwetu marezi siyo umaskia. Na flow imedunda ipa beat. Nimesimama watoto akalie kit. Nasambaza news nipo fit kali kit. Kila nikigusa ni hit, jua hit. Naanza. Kumbe ulikuwa bado ujanza. Baridi kanyaga sela. Ukituona tumechiri tumetulia. Tusha zipata nowadays tunatumia. Tusha pitia shida tabu tusha umia. Usijifanya unatujua sana utaumia. Utawala mpya machis wale wale. Bado tupo gang tunaishi vile vile. 26 kipaji timu ile ile. Big time tutakutana mishale. Nipendum nipepe padi wanyonge. Binadamu ndo walivu wache waonge. Tupo gang tunachoma fulu pombe. Usituaribie siku usitake tukukame.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang.
Awabishu wa kinyeles. Akwa mbemba. Awabos. Adebayo. Anakubali kilondoni togo es. Yanga. Skia. Naongeza bass, naongeza beat. Wasikia wote wanaoni this. Naongeza punch, napunguza pitch. Na flow midundo hip hop vipi skia. Wezi kufika nilipo. Hata kama nipo kama sipo. We endeleza fyoko fyoko. Siku shanga indo jadi yako. Skia, walitaka wanitoe kwenye top 10. Gagfish baka leo mina maintain. Bado tupo gang japo tulikuwa gang gang. Niliopitia sex ya type wa men. Alhamdulillah inshallah. Sijaferi nasongesha utawala. Nasambaza news kila kona mashallah. Uganda na ija intolawa.
Uno
Babu duma mduma nge.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang gang.
Anikiwa na Pacheko midundo.
With Palas. Napiga beat kama zombie.
Ashokari wewe. Atimu ile ile 26 kipaji. Abogi man. Mitume. Awe sungula mjanja. Rabbit. Ayubu. Asajo man 26. Ashokari wewe. Awatoto wabadi antazi mtani utalo mboni. Ambande lodi night. Anakubali wanangu wapuani mbakabara. Awabishu wa gums. Asajenti.